Sihlujwayimbi Sihlujwa makwalatina Njoba shawa isinzi
Amakwala selekaya asele goni
Sihlujwayimbi Sihlujwa makwalatina Njoba shawa isinzi
Amakwala selekaya
Kanda kanda longe na masonde kwehleli angeni ndonde khaya angene nje futhi
ndathe amazondo
sakhopha nda ithi ngiyabonga ma population obuyibamba kusukela ngiqala kuze be manje sinetwa zimvula sindawonye yenguthanda yizo lonke libonile ngoba bonke kwenzakala ekhanyeni uthi nina maflulayo ongwethulwa lutho awu bafana bakithi awu intowa zakwethu asiyibambeli nje bafana bakithi noma kunzi ithi asiyibambeli maqiniso foka maphisi hlela zimnika zokakuthelisa ilongo foka nyandle ukosinathu foka fana usikhalo foka mfuni uzwide sitele usizi foka mahala ubanana kwijebelayo uyoli fofana udive kepta uphakathi efrayini uhande ejozini umnyamani ikwaqa uthandone uje ntofoho ngithi ngibashaya kanjena nje ngibashaya ishindunami sibakhuzela ugurashi foka mtimkulu ngathi ngeke nomshangushe sejikisi wajabula usomthisha ufoka mtimkulu ase ngithi mina duda kasete ngithenge ijima thusani foka myeza ufike ubatshele ukuthi ngithe uma befuna ukuqeda ngami aboqale beqede ngobusobosazwane udesho ufoka dlamini bese beqeda ngomvumeleni ufoka zwane bese beqeda ngometatomu ufoka zwane bese beqeda ngojefu ufoka mabasi bese beqeda ngomsizi ufoka mthuli ngithe ziningi iyinsizwa kaguqa ngeke ngize ngiyiqele wasevuma ngekani unxathi ube nozwelethu bathi ya wasehleka kancane nje ke laphana udiya msakazile nosutha saka ase ngithi ke mina ngiyeza kwethuke lesey'ndlovini ngiye ngakhunje uzophalasa uzohambe ungazi ukuthi hayi ngathi ayithathi nje kahle khandi nceku ehlale izulazula nje emazulwini akwaziyo ukuthi kwenzakalani naye eyi umthakathi lobo nje kwezitye sethu ungazinkinga zinkiyanki inkomo zimayakazimayakayaka yizwela umelusi ukamba zimanapha napho sinqe simangquzu simangquzu umele ushoba lembuzi emhlopho umajikiza athi ayi yimwethu nguzi nje zimlume egijima zimlume semile gijima simela wazangizondlula usithefesezinje notwayo umthwala oyinkinga ey'sindayo maqakala mqaqo bandlokoje ngizwe ngamavava esethi hhayi thina ngeke sikhulume ngekho funa ukukhuluma siyokhuluma masekukhona ufuna ukukhuluma umagangane lo ngabe ngogoda emenweni umkaba kawukhethi ngoba nasenjeni yami isichake sigodla amacala usitha ziyamjuba ziyabingelela uzule edume kabi ngoba dume ebusika kwagodola amazolo hhayi bawe thibela tisondelanje yini manje yini manje sekwenzenjani bangena usasukile nje kwenzenjani hawu ndina kanje amathathe emfoka sibhakabhaka sokhala olukhulu umandaba unamashoshow usikhulisa umnani ngokushow hof unikwa yimini emfana ibhatle imaxolo egcolisa ixhobo saxebuka shongenkani yedelela amandla angaka namamazo
ufilo wafiso wesu sengibona khushuzo semnyango wakhushuzo semfana yanishiyesini ukufikile wafikiso wesu hayiwe sengibona khushuzo semnyango wakhushuzo semfana yanishiyesini
yabonakala nje yajoba ubulongo bukashisa udip dip dasuwazahlala enyameni umfoka sibhabhakala lobola ngeyemthesalobola ngeyemwaphenduwa libola ngeyephungakala le othalamese ubantu bamnandi washabana undaba zimnandi washinda ukhitha nazamehlo omlungu ziyathetha ziyaphiya zebhanoyini useyimdela wethi ngusokale ntombi omntu ongidinayo uma udine lokho ngisho kuqo udunusa bethembe bethi hlatiwe ekhaya kube ngwazini kanti cha izinqe nje zentibane yadunudunu hawu usuyayithanda manje intibane ingani wena wathi iphi nje eyi hhayi kanti utoyota wangihlekisa-ke mngana musuzwa kuthiwa kade ngizothenga isikhipha samakibikibi lapha esitolo wagijima oshutha khona uyitshela ukuthi ngiyithengela mina kanti cha ngithengela umama ekhaya yeyi wazi sikababa kuphuka mhlele bafoka baba manje shit ngithi bashutha ubahafula ungabaqeki adyelela manje wagxhuma waqamakhaba ubhotshabhotha ubuwamgenge phansi ematuba wayifakazi umthoko esakhisizo wayifakazi usandile umfokantula fakele ejemistini uthisha bemphika umfokankwanyana umzomfo kwazulu umacaci umfokantula mina ngimfunzi kayihlehle uchoma kuyithelayo ngenkala emahwanqini vele ngizala kumahlehlayo wajabula umlumfo kwamathenjwa phansi emanyeseni yo
inhliziyo yami cishe yami bantolwana amafongoni. Thatha wenkosi omasikanje sebenganga.
Awu ngayithatha mina, ngayithatha ngunogada kagesi abatheba ubamba wagunyuka. Usimba mgoja esigodla amadumbe esakeni. Izimbo zezangume zempila umkhombi yakhala muphunyo unganyenzi zilwa nenyanga emafika uxamuka ukhethi wehla nakwenyukela ngithi shiblika kudla omafi esamlayo usiginqi siyakhala sikhala koshayayo ungomi yakhala ikhala kweyiculayo umdlalo wophimbo nesiginqi kodwa mna ngingayingqayo kuyaqala uzizo zisho kanjalo lesi tyambo yisho umake isinga umfakanondizwa phansi ehlanzeni ma kanti kubhaskita ngiphusha ngomdladlavu umthwala batholakele umadoda umfokantshe nokuselimusa umfokazu kanti kwikhibhodi ngikhusha ngaphathaphathi umfokangqono noJJ umfokambuthulu kwikostina ngikhusha ngonyanamhlobo umfokajani nothuthani umfokandlovu phansi ebathenjini ngithi mncane umnyango bafana bami mncane umnyango bafana bami futhi ngiyabengoo awuvume ngimbize awuvume ngimbize ipuphu mthaka ametha makuna ubebale khana wetame kuna uqamba mama uyisa hengona kodwa engedu